Wiringoma urumuvugizi wa FDLR ndagusuhuza kazi neza ku ijwi ry'America.
Ukomere namwe mukomere.
Biriya bitero byaje bite mwabigize mu ruhe ruhare?
Nkuko mubivuze ayo makuru koko yaratambutse mu binyamakuru byabyandikwa ndetse no ku maradi yamwe namwe bavuga nyine ibyo bitero. Twe rero nkugaga FDLR natwe twabyumvise ku makuru y'ibyo binyamakuru naho kuvuga ngo uburyo byateye ibyo bitero ntabwo tubizi.
Ariko se ko abafashwe bavuga yuko ari abanyu, bamwe bakavuga ko ari aba FDLR, abandi bakavuga ko ari aba RUD urunana, mwavuga gute ko abo bantu mutabazi?
Ibyo ntaho bihuriye. Inkuru y'ukuri nababwira ni uko nyine twe ntaho duhuriye n'ibyo bitero nk'uko maze kubabwira. Ibyo bitero natwe twabyumvise ku maradiyo, naho abavuga inkuru nk'izo navuga ko bishobora kuba ari ikinamico. Ndetse muri rusange nakubwira ko ntaho FDLR zihuriye n'ibyo bitero natwe twabyumvise mu makuru.
Ariko twumvikane, ikinamico ryica ryaba ari ikinamico bwoko ki? Ushobora kuvuga ko byabazwa abandi, ndavuga ko byabazwa indi mitwe irwanira muri kariya karere hatari mu wanyu, ariko ntiwavuga ngo ni ikinamico kandi harapfuye abantu bangana kuriya bishwe kariya kageni?
Nk'uko maze kubabwira nyine twe twakurikiye ayo makuru ku maradiyo ndetse no mu binyamakuru byandikwa, ibivugwa rero ko haba hari abatanze ubuhamya bavuga ko baturuka mu mutwe wa FDLR, ibyo ntaho bihuriye n'ukuri. Nk'uko maze kubibabwira nyine twe ntaho duhuriye n'ibyo bitero. Ubwo rero biramutse koko byaranavuzwe, abo baramutse barabivuze, njye nakwemeza ko yaba ari ikinamico ya buriya butegetsi nyine bwo mu Rwanda, kuko ibyo birasanzwe na mbere hose bagitangira gutera u Rwanda muri 1990 uriya mukino wagendaga bawukora kandi kugeza na magingo aya.
Ubundi birasanzwe iyo imitwe irwana n'ingabo z'igihugu runaka ikoze agatero shuma iritakuma ikakigamba, mwebwe mwaba mufite ubwoba bwo kwemera ko mwagabye igitero muri Musanze? Mufite ubwoba se ko ingabo z'u Rwanda zizabasanga mu birindiro byanyu zikabarangiza? Kuki mutabyemera cyangwa se mukomeje kuvuga rwose ko nta ruhare mwagize muri biriya bitero?
Ntabwo badushobora kugira bwo kuvuga ko twaba twaragabye ibitero igihe twabatwe twabigabye, ahubwo ibyo nkubwira ni ayo makuru yayo imvaho ko twe ntaho duhuye n'ibitero byagabwe hariya mu Kinigi.
Reka noneho turebe urundi ruhande rwashyizwe mu majwi cyane muri buriya bwicanyi bwabereye muri Musanze. Bonaventure Hakizimana uri komiseri ushinzwe ububanyi n'amahanga mu ishyaka RUD urunana. Ejo bundi mu Rwanda havuzwe ibitero byakozwe n'abagizi ba nabi mu karere ka Musanze muri za Burera izo ngizo na za Kinigi. Amakuru adusumira atugeraho aravuga yuko bamwe banabyivugira ko bashobora kuba ari abarwanyi ba RUD urunana. Uruhare mufite muri ibyo bitero ni uruhe?
Ntabwo abo bantu ari abo muri RUD urunana bateye u Rwanda. Twe twemera ko n'ibibazo by'u Rwanda bishobora gukemurwa binyuze mu mahoro kandi birashoboka. Kagame nabishaka. Ibyo bintu twazekanye muri Federation ya Kisangani muri 2008 na mediation y'i Vatican Saint Egidio, communauté internationale yose yari ihari. Kohereje n'abantu mu Rwanda bagiye muri visite exploratoire naho zira teatre zira kinamico, ntabwo abaturage uko babonye babisobanura, ntabwo abo bantu bashobora gutera ngo bajye kujya gutera abaturage. Bajye gutera abaturage umusirikare wateye ngira ngo atere ikigo cya gisirikari cyangwa pozisiyo z'abasirikare. Naho biranda ikinamico ryo mu Rwanda ni ikinamico bamenyereye muri FPR mu gutekinika nyine n'abahanga barabimenyereye. Numva ahubwo bagombye kugira courage yo gufungura espace politique mu gihugu amashaka agakora yisanzuye.
Ariko abahungu bafashwe barabyivugira ko ari abarudurunana
bariya buriya wabona ko ari abarudurunana, abantu barabategura buriya urebwe ko bavuga. Numvise hari uvuga ngo yavuye muri universite ngo mu 2016 ngo ajya muri Uganda kwiga nyuma ngo afata formation y'amezi ane. Uwo musirikari waba utegura igisirikare kohereza umuntu umaze amezi ane muri formation? Bariya nabo Kigali bayateguye kugira ngo yereke amahanga no kwesha abanyarwanda, ariko ubwo nuko bafite imigambi bafite, ubwo hari ibindi baba bafite inyuma burya.
Ariko twumvikane iyo habaye ibitero abantu bagapfa ntabwo wahita ubihakana ngo uvuge ko bitabaye cyangwa se ubyegeke kuri leta y'u Rwanda. None se niyo wakina ikinamico wari kinira ku mirambo
se nima kuva muri 90 atera muri za byumba ruhengeri ibyabaye kibeho muri 1976 muri Zaire bijya bintwara bikurikiye.